From the conference center.
Conference center, our Temple Square, our Salt Lake City. We need Oha Edio Wachi conference. Oho Jesus Christ, Asore Home in Chima Hotefro. Na ye ye a cheerful every Asorian penny for in them. Na enyum tono. A year choir, a free Orem Institute of Religion. And a debe mine. We say every Bonneville. Radio for Obia or Bechisha Bia and Asa or Becopy Bian. I want Maji to me and free a sorry honour, ye maho quine. Dieter Egg Ugdorf, ah, O D, a sorry penny for me in an honour or be ye chiame.
Our dear brothers and sisters,
Indianum, man, a merry man. Your mama kwaba ewie ewo nhyamu etosu mienu etosu oha edio ochi ema Yesu Kristo a asori eho menchima hotifo President Monson a otie konyam no akase menyi hochia me medi yade yakuma munchia ema mu amochie mu ehe nyina ene mu a monam television so ni radio ena se internet a onwe shia ewo stake centers we are sm afanen na a ye de ebron ewo satellite so enyum to we e de kwa e free Orem Institute of Religion a Ryan Eget ene de anim ene Ellen Matthews ena Bonnie Goodliff ena ebebo senku no kwa ne bebi ano ato come listen to the prophet voice. Na Empire Bono, Elder J. Robbins, Okedio Sono.
Joy.
Our beloved Father in heaven.
We are so grateful for this worldwide general conference. Amen.
Thank you.
The choir just
no, ato, I feel my Savior's love. Na yetin ne do enka. President Monson asked me fa a sorry penning for any diosun. I assure me and me any president for a while sorry near NGO Muntum. Na ye we and noa Rob Brother Robert W. Cantwell. Ah, Osher, I'm sorry. Sika Samson, Eber, the Huns and Barber to Yenim. No, Fihon, my brother Brooke P. Hills. Ah, or ye, or church for my first presidency. And so, Eddie, I'm sorry, Nijina Bia, a year 2009, a Barber to Eja. Yeah, Sissy, Yedim. Yes, sir, Yedi, Thomas Spencer, Monson, a year prophet, seer, and a revelator. Emma, sorry, I'm home in Chima Hutifo, and Henry Benyon Iron, ah, Odia Dikai, and Didia F. Ugdorf, a year near to Sumian, Yongo, Egitum, Emma and Sasso, near Onjintum, Emma and Sasso. Yes, sir, yet boy Kenneth Parker, sir, do me no no empenny for, and I'm one who did this way, a year. Dumie Nunu Encroft,
Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Yes, sir. Onwa ewo first presidents men ni apostles ni na sa onwa ye di for ni ni so di for onwa onwa jitum ma hun saso obi a onjintum e man in saso. Yes, I epesi e release onwa di this way so onwa ye area president si a free May 1st 2000
Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Those who wish to join us in expressing...
It
is proposed that we release Sisters Cheryl C. Land, Margaret S. Liffith, and Vicky F. Matsumori as the Primary General Presidency. We also release all members of the Primary General Board. All
person eboy ni edi asedama ejuma onwa ye aman emai moma monsaso. Yes, I shesa ye be ye 70 fufro.
Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Cairn, and Juan A. Uceda, And as new members of the second quorum,
70 atosu mienu nso.
Larry R. Lawrence, Per G. Mom, and Shairo Masagardi. All in favor,
please. It is proposed to be
Philip K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa Lopez, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in
favor.
Rosemary Mix Wixom as the new general president of the primary, with Jean Aldrich Stevens as first counselor and Cheryl Faye A.C. Esplin as second counselor. Those in favor.
It is proposed that we have general authorities in impending phone na senior a TSA saying na one would you to Mamma's asso. On one would you to so and Mamma's asso. President Monson, insofar as my son Yamashano, may Jesus Yaji be beatum, obiagiatum, ever near Akan. Medamu ase minyanuma ni mema ewo zemaji atum ene se modi makuma ni mwahu mpaye emaye yema empenifu ayafro unzisia ene primary general president si somba betuna bebia ewo so ngutina.
This is a long walk.
Ekwa no wa nanti etintin. A comma, a sorry titina for our omo, a dear sorry enim. A nyanum emerma. Senior and a DSM a chair and some chirchene a pam umamuno. A qua omo here and to so do duomuno. Omona a mark quine senior was a day a sorry seekers, a di juma. Nasakui a titina for no. I won't decline any as some for do me, you know, any a sorry as so for a tea a gemu. ɔmo na ɔmo kyerɛ sɛnea yɛde sikasɛmi ɛbɛdi adwuma wɔ asɔre mu na ɔmo de asɔre sika no ɛma nkorabata na ɔmo timi de adi dwuma sɛnea asɔre mmara ɛkyerɛ na asɔre hwehwɛ mu nkorabata nso ɔmo nsa ka nea ɔmo hia biara sɛde bɛyɛ a ɔmo bɛhwɛ sɛ sikasɛm no ɔmo adi ho dwuma sɛnea mmara kyerɛ sɛde bɛyɛ a ɔmo bɛhwɛ asɔre agyapadeɛ so. Na saa nkoe ɔmo enhyɛ asɔre adwuma biara mu na ɔmo nko a ɔmo a moka ɔmo ho no ɔmo wɔ nimdeɛ wɔ nkontabuo mu no ɛna ɔmo timi nhwehwɛ mfidie mu nso na ɛnam nhwehwɛmu a saa sikakoe ayɛ no nhwehwɛmuko ayɛ no ɛyɛ wɔn adwene sɛ ɛkwan biara so no ɛkwan sika asɔre sika no wɔde adi adwuma sɛnea mmara ɛkyerɛ ɛwɔ afe a na ɛyɛ 2009 mu na ɔmo de adi adwuma sɛnea ɛkyerɛ na wei ɛna asɔre nhwehwɛmuko ɛde da n'adi ɛyɛ me panyin Robert C. W. Cantwell.
First presidency I chair said and can kai amane bo afa December 31st, 2009 stakes here 2865 missions ahamia saudi district ahansia dumensa was ne branches opim adonu wetri ohana ne adonu astroma apepem dumensa and kolaya wom oha any aduanan ni ahasa ahson de onu menu woma ya bo masu adu number of full time missionaries 51,000 apim menu ni awatwe temple awma shene di ayemienu ni ayesi ni wo Draper Utah ni Oka Mountain temple ayi adwuma sabre mu ye oha aduasa woma wewu efibra ye share April conference no en Emeritus General Authority Elders George I. Cannon,
W. Don Ladd, Douglas J. Martin, and Joseph B. Murin, former members of the 70. Sister Colleen W. Acey, widow of Elder Carlos E. Acey, an Emeritus General Authority. Sister Jean C. Dunn, widow of Elder Paul H. Dunn, an Emeritus General Authority. Sister Jalair C. Simpson, widow of Elder Robert L. Simpson, an Emeritus General Authority. Sister Jacqueline Y. Lawrence, wife of Elder W. Mack Lawrence, a former member of the 70. Sister Betty Ann Turley, wife of Richard E. Turley, Sr., a former member of the 70. Brother David S. King, former assistant in the Young Men Mutual Improvement Association General Superintendency. Sister Ann S. Reese, former counselor in the Relief Society General Presidency. Brother Robert J. Matthews, an authority on the Joseph Smith Translation of the Bible. And Brother Truman Madsen, church scholar and former director of the BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren.
Elder Elton Perry and D. Todd Christopher's Awoka Dumie Nuko.
I recently had the opportunity to travel
with many Elder Hostrom to Kwan Kosia, a Krokesia Numi, U.S. America, Amantem, Yeshia, Yeni, missionaries, and his stake, Ni Ward in Pen 4, Yeshia for missionary Jumedin. What Jumedin, me and you, Relief Society in Pen 4, SCC, and you and mine. Send a bay a bay and tell me 2 minutes, stake present, S. A. Yenchimo. Sanchez Shayen, who Abusia, and me and you be a e bisa so mo beye aduane na ekru no mienu agyna mukase ehwe niamma so ho na awofo ehwe wo mama ma so so ọmọ bẹ tó pọn a ma yẹn na ọmọ maame nom ẹhwẹ sẹ ni ọmọ bẹ wo yẹ bẹ na ẹna nom etumi kyerẹ ọmọ ma adie na ẹyẹ ẹmrẹ abdi ẹna ẹsọ ẹni sẹ ọmọ kyerẹ ọmọ ma niama kitinkitin ẹti sọ ọmọ yẹ wọ ẹpron yẹ hu ọmọ yẹ ọmọ adwuma sẹ ni ẹfata sa nhyehyɛeɛ maame dwendwen me maame nkyerɛkyerɛ ɔde maa me sɛna nifa kyɛ ɛne sɛna mo mu pii sɛna mo awofoɔ pa akyerɛkyerɛ mo me awɔfa se waa bi kyerɛ me maame nkyerɛkyerɛ bi a ɔyɛɛ wɔ Relief Society berɛ twa mu mehwehwɛ nhoma nkrataa a wɔakyerɛkyerɛ mu yi no ɛkyerɛ nneɛma a wɔakyerɛ mmerɛ pii mu na me maame yɛ ɔde kyerɛni paa mapa na mehu nkyerɛkyerɛ ɔyɛ de siesie mekae ɛberɛ a ɔrebɛkyerɛ no deɛ yɛdidi pono a wɔfie nyinaa ɔde nneɛma atotototo so ɔresiesie ne ho ama saa nkyerɛkyerɛ wɔ Relief Society nneɛma a ɔde kyerɛkyerɛ kakra bi pɛ na ɔtumi de ɛkɔ class hɔ nanso menim sɛ nsiesie a wayɛ nyinaa biribia ne ho a na ɛyɛ ɛkwa berɛ a mehwɛ nhoma a yɛde maa me yi mu no mehu sɛ na biribi ka me sɛ metie me maame nkyerɛkyerɛ ɔde maa me me mafra se berɛ a mehwɛ saa nhome biribi ɔkyerɛ bia sɛ ɔkyerɛ wɔ classroom hɔ a na ɛbɛka akyire no ɔde bɛkyerɛkyerɛ ne mma menim sɛ mɛtumi akyerɛ sɛ me maame sɛ ɔtumi kyerɛ adeɛ yei na ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛ nnipa no menim sɛ Relief Societyfoɔ ɛtie mpo no nanso wɔm a ɔmonya nkyerɛkyerɛ pa ɛyi yɛ ne mma wɔ ne fie ɛyi kyerɛ berɛ a ɔde kyerɛkyerɛ Relief Society ɛfisɛ ne fie ɛna nkyerɛkyerɛ no nyinaa ɛwɔ menim sɛ ɔsiesie ne ho ma Relief Society nanso ɔpɛ sɛ ɔyɛ nhwɛsoɔ ma ne mma na ne to so mmienu ɔhu sɛ nea wɔasua afi nea wɔayɛ wɔ ne nkyerɛkyerɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia ma mfasoɔ kɛseɛ sɛ ɔbɛkyerɛ ne mma mmɛma ne mmabaa moma me ne mu ɛnkasa mfa biribi a me maa me nkyerɛkyerɛ ɛfa sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛmpa no wɔ fie ɔnim sɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ abrabɔ pa ne kyerɛwsɛm no fa pem ɛne wɔm a ɛwɔ asɔre anaasɛ skul ɔhu sɛ awofoɔ ɛwɔ asɛdeɛ kɛse sɛ ɔmo bɛkyerɛkyerɛ ɔmo ma na akyire ɛde sɛ ɔmo bɛ ɛhu sɛ ɔmo ma ɛnya nkyerɛkyerɛ pa a ɔsoro ahia agya no ɛpɛ sɛ ɛwɔ mu me nuanom no ɛne me ɛtie na ɛyɛ maa me kyɛn sɛ ɛne ɛbɛhu sɛ nneɛma nokware no ɛne ne yɛkyerɛkyerɛ ne yɛaso ne ne yɛtie ɛɛboa yɛn wɔ yɛabrabɔ m ɛkyerɛ sɛ bi a mefi skul na mede mmirika a kɔfie sɛ mesua deɛ awie nanso medu fie no na saa yi ama mehwɛ mu afi sɛ me maa me gyina abɔ no ano ɛretwɛn me yɛn mu biara ɔwɔ yɛn pro ɛwɔ yɛn mu kase a yɛtena ho asua bɔberɛ a me maa me yɛ nnuane wɔ mukase hɔ ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfo mapa na ɔtumi kyerɛkyerɛ nneɛma a ɔmɔkyerɛkyerɛ wɔ skul ne afie me maa me kyerɛ yɛn nneɛma a ɛfa wiase ne ɛhohom mu nneɛma ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnka kyerɛ wɔ yɛn skul adwumadi na ɔboa yɛn wɔ nneɛma pi mu de ka skul deɛ ho ɔno nso de Relief Society nkyerɛkyerɛ nso san ma yɛn ɔma yɛn mu tiawa bi a ɛbɛbɔ yɛn a ɛbɛtumi abo yɛn suesue yi nso fa sɛ yɛbɛka nkyerɛkyerɛsɛm ne adiyifoɔ nsɛm a wɔka kyerɛ me maame yɛ obi a no ɔnim sɛ yɛadwene mu da hɔ na tɛn bia sɛ yɛ exercise yɛyɛ yɛadwene ɛhye ɔkyerɛkyerɛ nneɛma pii na ɔmpɛ sɛ yɛadwene bɛwaawa na mmom wɔ berɛ a yɛyɛ adwumaden bi. Ɛnyɛ sɛ me maame na mede yɛ nkyerɛkyerɛ anaa nhwɛso ama mo. Nanso ɛberɛ a yɛde saa mmerɛ yi, na berɛ a ɛberɛ sesa no, awofoɔ nkyerɛkyerɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnte sɛ yɛto no ase. Nneɛma bebree ahia sɛ awofoɔ ne awo ntoatoasoɔ nya, na ne ɛhia titire sɛ awofoɔ ɛbɛkyerɛ wɔ mo nkɔlaa wɔ fie. Eyi yɛ adeɛ a ɛho hia titire sɛ ɛna ɛyɛ nokora sɛ yɛhwɛ nneɛma ɛfa ahonidie ne gyedie ho. Akyerɛkyerɛ yɛ ma ne fie ne adeɛ a ɛho abɛhia wɔ yɛ USA mu nnɛ, ɛfisɛ ɔtamfo no ho dwumadi ayɛ den. Ɔtaa yɛ so nneɛma pii so, ɔpɛ sɛ ɔsɛe yɛn abusua. Awofo, ɛde sɛ mosi mo bo sɛ mobɛkyerɛkyerɛ nneɛma ɛho hia, ɛhonhom adeɛ, sɛ asɔre ne sukuu nso awɔ bea a ɛbɛtumi aboa awofo sɛ ɔmobɛtumi atete nkɔlaa. Eyi akyi, saa asodie ɛda awofoɔ so, sɛna ɛgya no asɛdeɛ ahyehyɛ ma yɛn. Ɛyɛ awofoɔ na ɛte sɛ kyerɛkyerɛ nkɔlaa ɛwɔ mo abrabɔ mu. Eyi ka ne dwumadi, ɛgya soro hia ɛgya ne dwumadi a ɔde ama yɛn na ɔyɛ sɛ ɔde yɛn nyinaa bɛfa daa nkwa ɛkwan no so. Eyi yɛ Nyankopɔn daa nkwa dwumadi. Sɛ awofoɔ ɛbɛgyina sɛ dwumadi anim na ɔmoaboa mo nkɔlaa, na ɔmoakyerɛkyerɛ mo adesua ne nea moyɛ, sɛ awofoɔ bɛtie ɛbɛtu anan wɔ faako a wɔhia wɔ mo. Ɛyɛ awofoɔ na yɛahyɛ wɔ sɛ ɔmonkyerɛkyerɛ mo mma wɔ nokora ne ɛhan mu. Awofoɔ ma kanea na han ne nokora mmra wɔn fie nam mpaebɔ sɛ adesua baako, family home evening baako, nhoma baako a mobɛkan, adwom baako a mobɛto, ne abusua aduane a mobɛtena ase adidi. Eyi nam eyi so, awofoɔ nkyerɛkyerɛ a mode ma ne adeɛ a ɛmu wɔ den a ɛbɛtumi aboa ewiase. Nnipa biara no, sɛ mobɛkɔ so a, ɛgyina sɛ wɔbɛnya kyerɛkyerɛ pa ama nkɔlaa ɛwɔ wɔn fidua mu. President Joseph Fielder ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ awofoɔ asɛdeɛ sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn mma nkyerɛkyerɛ pa ne botaeɛ a ɛfa Yesu Kristo nsɛmpa no, sɛ wɔbɛhu kwan a wɔbɛfa so wɔbɔ asu, na wɔbɛnya atenka wɔn akoma mu akɔ so ɛdi mmaransɛm, Nyankopɔn mmaransɛm so wɔ berɛ a wɔabɔ wɔn asu awie, na wɔatumi akɔ n'anim. Na me anuanom mmaa ne mmarima, mohwɛ mo abusua so, mopɛ sɛ moka mo ho bɔ mu mo agyanom no mu nano, sɛ mopɛ sɛ moyɛ yie a, na ɛsɛ sɛ mopɛ sɛ mokyerɛ mo nkɔlaa wɔ ɔmo nkɔlaa berɛ mu, na monam kyerɛsɛm no ɛde kyerɛ. Sɛ nkyerɛso a mekyerɛkyerɛ fa me maame ho, adwene fofoɔ bɛ sɛ asɔmpɛnfoɔ ɛdwendwen kwan a mobɛboa ma asɔre nkyerɛkyerɛ akɔ so, ne nti ne yɛdwendwen ɛyi ho ne yɛsɛ mmerɛ wɔ ho, ɛfi sɛ yɛnim sɛ ɛtumi wɔ ɛyi mu sɛ yɛbɛkyerɛ ama agyidie akɔ soro awɔ ankoranko ne abusua mu. Megye di sɛ adeɛ ahia titire a yɛbɛtumi aboa nkyerɛkyerɛ wɔ asɔre mu ɛne sɛ yɛbɛma nkɔsoɔ aba yɛn nkyerɛkyerɛ yɛma wɔ fie. Nkyerɛkyerɛ yɛma wɔ fie boa yɛn ma yɛtumi ɛyɛ hye wɔ asɔre mu, na nkyerɛkyerɛ wɔ asɔre mu nso ɛma yɛkyerɛ ɛma nkyerɛkyerɛ pa wɔ fie. Sɛ yɛhwɛ mekae na me maame ɛyɛ na mehwɛ ne wakyerɛkyerɛ, biribia ne sɛ wobɛyɛ ahoboa bebree ɛfa kyerɛsɛm, ɛfisɛ sɛ wode yɛ class nkyerɛkyerɛ no, ɛkyerɛ wobɛtumi de akyerɛkyerɛ wɔ wo fie. Trọ ayé fẹ́ proclamation to the world ní chẹ́sẹ̀. Okun ní ayé inú ẹ wọ aṣẹ́dẹ́ kẹsí sí ọmọ bẹ bọ́ àmú ní ọmọ church ọmọ kọlá. Ẹmọ̀fra yẹ Nyankopọ̀n ń ṣọ́ díẹ̀ mẹ́rin. Nkọlá yẹ aṣẹ́dẹ́ ẹ wọ hum sẹ́ ẹ bẹ church ọm ǹchẹ̀chẹ̀ pa ẹ wọ dọ́m. Ní ẹ dẹ huhum ní hunan mu mua ama ọm. Ni a tumi adorm ni aboam ni ye tie emra ni di emra so oyen krom e ye shishe a osu ayama eja so mbedom omabusia no ma tumi aye as nshesu tumba bu mabusia ho ban Ama ayirinom ebeboa omoma eyi ahyɛde a ehia sɛ agya ne ɛna etumi boa wɔn ho sɛ wɔn bɛyɛ baako wɔ saa nnwumadie ho sɛ na proclamation to the world ɛrekan sɛ eyi fa awofo mmienu ho sɛ wɔn bɛmɔ wɔn ho mmɔden etitiri awofo agya sɛ wɔn mo fi efie ewo mo adwuma ho kra enti ena asede bebre akoto awofo wo maame no so se kwan ekwan bebre besesa wo mo asekye nanso eya nyankopon enhyehye se ama na se enanom ebe cheche wo mo ma yehu NCP ACC sɛ ayi atwe mo fi ne amete sɛ mo ye na atwe mo fi nya atwe mo fi Nyankopɔn ema yɛn sɛ bebre mo wɔ honhom nyina so bi a nsɔhwɛ bebre ɛto wɔ mo na atwa mo ho ahyia yɛn agya ɔwɔ soro ma bebre ama yɛase nneɛma abu afa mo so awudeɛ ne nneɛma ɛho hia ɛbɛn nkɔlɛn sɛ mobɛkyerɛ yesu kristo kyerɛkyerɛ wɔ fie adeɛ a ɛhia na ɛno na ɛbɛbɔ nkɔlɛn afi wiase nsikyɛn ho nyankopɔn nkyerɛ mo ɛnanom ne agyanom wɔ zan ɔde ne nkɔlɛn a ɔda awie nkwa ama mo mo ne nyankopɔn abɔ mu sɛ mode ne nnwuma ɛbɛba ama ne ma ɛyɛ sɛde ɛwɔ ho mu sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden eyi na mede ho adanseɛ wɔ yesu kristo ɛdin mu amen.
Wo bosumi nkron wo afia pem a wo di onipa mobroni bi beto afia si bi wo bedjon man mu wo afini famunti no what is ore yin kwa koto afia si ba bi na enyunu na ewo sum mu na wo ba kase me yin na chiri no wo chiri de no budia mu na obon pa e chat wo no so ready boy ingresi hin ni afei no superhene no ba no mpo friara wɔhyɛ na hwan ne nnipa yi bɔne bɛn koraa na wɔyɛyɛ a ɛnti ye asɔre mpanimfoɔ ne amanfoɔ nyinaa abu no akumfoɔ na ne din de William Tyndale na bɔne a wayɛ no sɛ wɔakyerɛkyerɛ kronkron no ase atenten wɔ aborɔfo kɛse mu wɔwɔ Tyndale wɔ mmerɛ a na Columbus de ɛhyɛn kɔduru America man mu no na ɔkɔ supon wɔ Oxford ne Cambridge na wie no ɔbɛyɛ Roman Catholic asɔre mu baako bi a na ɔte kasa bebree te sɛ Greek ne Hebrew ne Latin na Tyndale yɛ sukuuni a na ɔku ne ho sua twerɛ kronkron no nti mmerɛ a wɔbɛhu sɛ nnipa bebree ani twe nkronkron ho animdeɛ no na ɛha no paa mmerɛ bi na ɔne asɔfoɔ bi ɛdi nkɔmmɔ fa twerɛsɛm no ɛno nti no deɛ asɔfoɔ no kan ma Tyndale ka atɛm sɛ so nyame de me nkwa nkyɛ me a mɛma mmɔden ara sɛ obiara bɛte twerɛ nkronkron ase ɛkyɛn pope no nso ɛpiri aseɛ no ɔkɔɔ so ɔbusaa sɛ ɔbɛboa no bɛma no kwan sɛ bɛyɛ ɔbɛtwerɛtwerɛ twerɛ kronkron akɔ aborɔfo kasa mu no wamano kwan no esen se na dodo won no adwen se se nipa no amarenfo no nyina ansa ka kire kronkron no a ebe ma asoro no enhinhim. Now, so Tyndale one pamba, or course, why I saw a better church, or chrono, as he wore, Rufo Casimo. In Fian Yuchin or Chuquank or Germany, now was CSU in who was sent and now 1 hour times now, Pesso or Betchin and Wokuno. Now, young Cor Buano, and to Tyndale to me church, or chrono free Casimo, full from a call, Brofumo. Well, I'm sumo de sa Bible no Emma Ebo Echo English a chroma will be answer sankabin. Nipper be brain sakan, and so now what you wait now will assume. Nevertheless, within 3 years, Nanso Tinden Williams and Fimian Sanchino, Onyankopon, the Cremony, old boy, Ken Henry, any Ornanson or Bomodia, a friendly pepper brebishas or better trenum or brofocasimo. Tinja Jumanyi be ye fapem ma tre kron kron a chrasi enuma biara a ekosono. Emutin to say can jen church renum. William Tinden Nunkwa or any o dika nasa ni o chat war what do wa kra to ho eba ho de any a for de a fanya kupon church renum. Ye da won yina se pa ye da se one ma what did you do? Anyone come out to her? A ball, when you're hoquine. A binch said Moses near Zane Abraham, John, Paul, Mormon, Joseph Smith, Nephi, and Nipper Bro come on home. And then we have a here factory on Kronkun, and he has a young suit being home. At the end, at 1 mile now or Tiasua, I pay her doing see a moo, Ungrace, a mammo, and she and what young suit. A hiancy binya. A dean or tiasia, and so he has the answer about tiasi. Not long before his death, America Caribbean, a chief or armable woman, or Dane or Mano Abaca Semino, the man about Hedeman, and son. Watching him, I didn't see Susa on train, my so beboa or boa. A beboamo. A bema omanya nimdiye fanya nkupo ahon. Wakache Helaman se, wawomfa omomo diyan sobe si isi nchun kun kun. Sene baya enam sobe ma editu mbema wawomo baba eche nsu no. Enam chun kun kun so, nyankupo yini tu miyedi. Se meya obaji yankwa. Wensi no chun kun kun so, eboye ema eboye adjunimo. A GNM by a junior secretary more, I did a DM by Yesu Christo and so on. To the concurrence, no, a boy my yadrin a demo. A sense a boy my eight to me be whom young coupon. A boy my kind, and ye man not ye name, and Sunday Babas as he is. A boy and so a man who and send be a CC and answer a Nepal Hodor, and in ye my being who be a bab why my yadrin more dido. Na emu bi ani ho emra mosi nam sukokom nsuno ekodi apagan na ani ho nti ye hu se Yesu Kristo ye yaso so every wo fu mo ye na ani ho emra Yesu Kristo ko Gethsemane anasa emra above 4 million no so baabe dia dan se Yesu Kristo ti ase na menu ni ho emra nipa no ko baako nsene be ya what do you want some beka and Najwa Aprikua na Yenya and answer the word Jesus Christ in Samu? Na Yenka Yeniho Emra, Joseph Smith Bunko Jake Ewa Niemua Bea Kunkrono. Nanso, and any Yenyan, any Yema be break home. As I say, yeah, trust them no in the church one, so Eboy Mayadri Dimudo. As these things penetrate our mind, na sa sani ma nyina ba yadwene ya yakoma mu a eboan ema yegidie wo nyankopon mu ebenyini tresem so eboan ma yadwene dido essence eboan se me a yenyren free near yen 12 phones unim no one ma won interest one answer what te tres no ntre no wo gidie wo nyagidie wo nyankopon mu. So what can I say na eh here say Lehi na the Busian so be fa trekronkron be ka ho mra na wo to free Jerusalem on so no. So trekronkron so na bo amai e mai wo nya nimdie fa Yakobon ho. any papers or two free Jerusalem or buy American millions. Essence and I won't need to concurrence, you know. Emra, which Lehi, a bushman of foreign, and that won't mean to one Cassassi. Essence and that imposed that would name BBF near born honor. What tender remnants, you know. Any papy bring any antitrust and essence and that one sign can be. Now, so Yemri Mono, Trocron Cron, or Babia, Obian, Sankabi. Now, so any pebble, any tre Hong Kong, any dear. As I say, Yemwe, Trenum Pony, a kind. And I'm saying to Yenim Yamana, Yananum Sunim. Trocron Cron, so boy, my own home, the Koranin, and Tro. But Yanko Ponam, Trocron Cron, so ye near Bonnie Eddy. A boy, my own home, near my. Enye, and in ye. Why your bad tampa? Ain't no person ye free, a real whoa, ain't here. Never boy my answer, you ye, ye bet me again. Sure, concurrent so a boy my yeti, a sembia, na a warho, a watitimo, a coral ho, na orchard, say, since you dear beer, near bonny beer, and ho, na only pay beer, and I'm near onim dear sooner, a bonima, onya wardening. Na the only baby bi ani enye boni na se uwu ana enu anu no Alma who had dealt with Korahor Alma na wo woni wodi Korahor nso no o tre ne ba Korean to se me obehu ni a enye na Korean ti adwuma mo na nso ne papa ne de odoso tre no ni a obede wunim me babere ma se enum nya ye ayiwade wo awrade ni so ani we see anyone a chain bonin in a chain, she said, one more was she moja. In a complete reversal from a century ago, Nasa and name Remus, any pebbly of immorality. I didn't say a jamamo, and ya dear, and ya bonin. Anka, a binin begina, say, a binin say, oh, so Yamatia, see, Obama may acquire Amamaya, dear, me pebbia. And here some many are doing such right. Since I met me, I just I can say my bonny. Was you see, yes, you cross any power, yes, per se any power, Juma, about more, a sitna more, I ya, Nelson, oh, here, a contemporary, Wayanya, ya brabo. Now, so, oh, Yanko Pompers, who say, Bonnie, and ya need ye that. And our protection against self-inflicted. Na so yenya wo boss o boy ho ban e free ni yenya he. True concurrence of boy and say ye betime aye ni aye. That real happiness. Asan say e nigie ba. Asan say ye de ho ban nyankopon chena se anase ye gya boni ho a. Anase adwun sa kire ho a. Asan say onam nyankopon moja hwiegu onso ne beboyen. Sure, Kronkron so boy, I'm running any near my hands here, a boy, I'm in Sienya sitting up. And beauty said, no credit, a sudie, a home farmer, a remo no credit, any ayamo. Sure, Kronkron so boy, I'm so my own who say, a hands a baby, Yankopon no quarry, mirror so. Not a boy, a mine monina, and ya sitting up. Sir, you're told no credit, drink no credit at Gua. Yaman Munina, a man at Timunina, so bear bonny. Encha cry and that be beer, Trenkum for train 5 years to Christo, your name, a dinkwa home. A reena Trenkun, but I boy, a man who many a didio Yankopon and a double years to Christo, a man who did yes what he has. Did you so Yankopon want to say, am I? Say, bear my yet down quan. DJ or yes, you could moja Jugu and it's a bell boy man and DDA. DDA said, yes, you could church and man, yet a bell boy a brabo more. That Yankopon in Yankopon back on a yes, you could soon in the double out here soon. Yankopon Yamisa to say, I'll deal for Ama kind, say, as I said, a dear by would here would DDA master Usia a treacher more. Did ye mass who be a wise as he is well? And I said, science into me, my winner, did ye? And I said, so unya American so I did unya did Nyankopo my bembe ma enye didie Essence ho konkonu dia dance ye ewo yakoma mu say ate nyankopo asema na ase ye kan na asemo a say didie nyini a yensu ebetumi akoso aboa ma ye didie nyin akoso sure some fa didie ho boa beboa ma yensu ye ma enye didie mo kai penin bia na wo yare ah oba Yesu Kristo nchen obo obusa obo Yesu Kristo obusa Yesu Kristo omo ama ne ba on sesa ne ba yare bo ana se
we hear the cry of suffering Job
yeti Job nsu ase emra na oka se wo me nemu me hunya me ne mbiem ah wo kan se menim se me Yakobon ti ase na o baba asa asisu biem enso menso mehun na nimbiem.
We hear and take courage from the determination of a tender boy prophet.
Ye ti asem fa odi fo Joseph Smith ho.
I had seen a vision.
Ano ka se mehun enimie dre na menim se onyamenim se wo yi bibia kire me enti na menti min se samadwene fa ho. And I'm say yes kiso in church boy my home anya hun konkron ma di adanse chire no entin se ye kan hun konkron no e boy ma anya hun konkron e battery konkron boy anya hun konkron ne kre chire na hun konkron so na e be free a share so no na si si hun konkron a e be boy mo me mon pa ne anwene ho a yi di nyame asem ani chire yen. For one to inch rakasia yenya say ye kan tren kronkron a yemere mo ye tren kronkron wo amano no nyinya bi say bible ne book of mormon ene apem ne nchirechire ne peregrine price na fa dwene say bi en sama come she for account fa tren kronkron say be ya beken beboyen amaye hu ne yakopon fra tren kronkron so no essence a buying home that be I was TV and I said radio, ne satellite, na DVD. You know, so buy you know, some. But you didn't say, any pay being yes, I see so when you're trying to say, yeah, you take same remo. Essence, yem remo, or bearman as or banner, I could be answer, and so can't walk and so can't trunk crown. Your teacher and crown, yeah, and Casimo. One man now tears for Tindem Remono. Not we be Angon was Emperor Mawon.
Surely with this blessing, the Lord.
And a crane, Sanchre, you won't know Yankupon Pesia, who say, and here say, Yenya, you better your near to no hoso. There be a etching one more at Watchamuniano. Mummy, Momo, dear, said, you better do Yankupon Promo, since you beckon your me in church train. Monsieur Yankupon church train. My junior home, my bomb pie, war Eastern Rimono, media dance, you say, Yejo Osro, and in Dubai, Yesu Christo, what he has said, well, Yesu Christo demo, amen.
Thank you, brethren.
Damasi, quite no, any nabe boom ato. We thank thee, O God, for a prophet. Na se ongu tu nyumni wea, elders Koichi Ayo Yi, any Bruce A. Carson, a ongu ka ediosunu bet kasachen. Na ongu ka se wea, yebe tiefri elder David A. Bedna, a oka dumi yunu nuhunu.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Sorry. Oh, yes, Christo, my inchima motive for.
Thank you.
Nipa bebre ewa ahoche mu enam asase wosuo asru insio yiri ene enoma bebre eha adwen asori eboa ewo kwan bebre so asori manso etu omumbotom eboa ewo omusika semu ene se ombesom omo omuhia ewo odomu a kwan bia so no omo de omo san boa e wo nyankopon e kwan so omo di yeja wo so emrasem so se ombe kai e normal bia mu no omo a omo hia won ayarefo ene omo a omo hia yaresa na won awan yesa no mo yi sa kofenye mesuafo ene me pese me kasa fa ensa e boa e wo honhun mu Nyankopon adwuma ni sɛ yɛde yɛn nyinaa ɛbɛba nkwagye mu ɛne da nkwa mu. Yɛn nyinaa hia mmoa honhom mu ɛna ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa ɔmo a ɔmo ɛnka ɔmo ho hye wɔ asɔre mu ɛnsɛ ɔmo a ɔmo abusua nyinaa ɛni asɔre mu ɛne ɔmo a ɔmo nni asɔre mu koraa na yɛtumi ato nsa frɛ obiara ma ɔmo aba. Kristo ho ebra me ba asori fofro mu no menya emwa efri asori ma a omu ebo omu homoden na menyini wo Japan mu na na bebia mete no eho na eben bebia omu ye Olympics na bebia na mete no eho te se Salt Lake City ha na eho efe suye ebra na medi edion son no Mishia nipa mienu ana mo free America memo ana mo cancer pano aye Elder Carter any hachi na wo mse o manyini esem na mom na omu kuta bibia na mini na omu ekuta omu bo omu homoden na na omu ani agye na omu odon so na efe de mehu ye no manage ye na me pese me yeseni omotie no na metie omunsem na me ye madwen se me boesu na mbapa no enji entum na enonti no omampene na enam sa ensem pakafo ye ene anyankopon so no metimi ebo esu na efe mi nyakwan efi mawofo ho etimi boesu na efe toa so no me ko suku na me nkwa na mete ene na nkofa na me do mu nyina no na me gya mu nyina ji honu mu ti na efe aka me nkwa e o bebe mete no efe dako minya krata fifie na oba bia na owa asori no etwro me eka che mi se o te se yesi me nkwa asori na efe o kan tro sem no echre mi se e wo se mi san kwa asori na me kan krata na efe na any trust ma dum no e kama kuma na efe mi hu se ma hwiri bibi ahia na medwen ho e na medi ho abobo na efe sa sema me kan ye no e ma me kai bosha asempakanfo ne ka che mi se se me kan momo nguma no na me bon pa ya nyankopon e beda ne ho adi e wo hon konkon ma che mi se e ye no kre na san se mi atro no moro na nwoma mu na me efe mi hu se na me mbo mpae in free makumem na efe mi ye madwen se me ye sa ano patututu bi mi sorry e bu nkoje o me fie e bo mpae e free makumem na e ye mi wanwa se nyankopon hon konkon no e ba mi so sani washe bono na efe makuma enya enijie na efe minya enijie sronko
ɛnam ho nkonkron no so no mesua sɛ yɛgya a wɔ soro ɛne ne dɔba Yesu Kristo ɔmo te ase na ɔmo ba ɔmo da ɔmo ha di kyerɛ Joseph Smith no na afei mehyɛ bɔhyɛ sɛ mɛnya adwene sakra na mɛdi Yesu Kristo akyi ɛwɔ m'abrabɔ mu nyinaa na saa nkenya yi ɛhyesa m'abrabɔ mu koraa na afei meyɛ sɛ mɛkɔkɔka nsɛmpa no bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛda Nyankopɔn ase ɛne ɔmo a ɔmo boaa me no na afei mewie nsɛmpa ka no meware ɔbaa bi na afei yɛawo mma ɛnan na ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔbaa meware no no saa ɔbaa no koraa na ɔkyan ɛtwerɛɔ me no ɛberɛ a na mewɔ sukuu a na menkɔ asɔre no menim sɛ mumu bebree so ɛboa amanfo bebree ɛwɔ honhom mu wei ebi mu sɛ relief societyfoɔ a ɔmo boa ɛnyɛ mma nko a a sɛ yɛde ɔmo ahyɛ ɔmo sɛ ɔmo nka nsɛmpa no nkyerɛ ɔmo na mmom obiaa ɔbɛba ɔmo akwan mu na ɔmo boa ɔmo nso na afei medwene asɔre panyin a ɔda bi a ɔsra ɔmo a ɔmo kunu ne ɔmo yerenom awu na ɔboa ɔmo na afei yɛyii ne firi n'adwumadie mu no ɔkɔɔ so yɛ saa menim asɔfodie panyin so a ɔsra abarima ketewa bi a n'agya awu na ɔkyerɛ saa barima yi mmaransɛm no ne twerɛsɛm no abusua bi nso wɔ anigye sɛ ɔmo kyerɛ asɛmpa no kyerɛ ɔmo obi a watwa ɔmo ho ahyia bi a na ɔmo nsɛmpa no ka nsɛm bebree kyerɛ na afei me nana baako a wadi mfeɛ num ɔno nso ɔboa wɔ prime mu kwan bi mu na afei sɛ ɔyɛ biribi a ne n'agye no na afei sɛ ɔyɛ biribi papa bi a na wato nnwom di nkɔmhyɛni n'akyi di nkɔmhyɛni n'akyi na ɔnim kwan no menni berɛ bebree a mɛtumi aka nneɛma bebree a mehu na mmom menim sɛ nyankopɔn mmara bebree di nkɔmhyɛni no so ɛnyɛ sɛ bi a ɛyɛ yɛahyɛ wɔ mo sɛ ɔmo nyɛ na mmom ɔmo de ɔmo pɛ ne ɔmo dɔ yɛ nea yɛahyɛ wɔ mo ɛtɔre bi a yɛayɛ sɛ yɛayɛ mmerɛ ayɛ ntimi nyɛ hwee na nyankopɔn ka yɛ sɛ mehyɛ mo sɛ mobɛyɛ ama obiaa wɔ mo mu no moayɛ ama me anuanom metwa me kasa so mede nsɛm a nkɔmhyɛni monson aka de twa me nsɛm so ɔse ɔmo a ɔmo yɛ hia ɛnɔm hia ɔmo no ɔmo atwa yɛn ho ahyia ɔmo hia yɛn kranhyɛ ne yɛayɛm yɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɔmo anamfonom na mmom ɛwɔ sɛ yɛkae sɛ yɛ nyankopɔn nsa wɔ asase so sɛ yɛbɛyɛ ɔno no adwuma na yɛaboa ne mma na ɔno no ɔgyina ɔhwɛ yɛ so momyɛndi deɛ nkɔmhyɛni yɛaka ne so na afei yɛmboa ɔmo a ahia ɔmo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ nyankopɔn nsa a ɛboa na ɛgye ne mma ɛwei yɛ me mpaebɔ wɔ Yesu Kristo din mu amen.
Abakosɛm yi fa nnipa mmienu bi a na wɔn a ɔwɔ anigye wɔ abɔnten adwumadie mu ho wɔhane wiemhyɛn ketewa bi sɛ ɔbɛkɔ tadeɛ mu wɔkɔduruiɛ no wiemhyɛn kamfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔntumi mfa wɔn kamba ɛsiane sɛ na ɔwɔ nneɛma bebree na ɛhia sɛ ɔbɛfa bi akɔ na ɔbɛba na ɔbɛsan fa wɔn bia nso no na saa agorɔfodiemfoɔ no mpɛ sɛ wɔbɛtua sika bebree ɛnti no ɔhyɛ ɔbɔmmɔden a sɛ ɔbɛhyehyɛ biribiaa sɛ mbɛyɛ a ɔbɛtumi asua sika ketewa bi force the aircraft into the air. Then so no obomodi nso obetu akobiemo. And check run sa VM chain as an airplane and so no obeshiase. The plane had stalled as it flew out of a plane obeshiase. It will be bi your friend or ground effect. It's a ground effect by say enhrema. Ah, a war airplane ho any assassin so no obeshiemo. And I'm sad into the Emran war or person who took over Yemono. Sir, I'm from an arm one amount to me and Kosro. Internet, VM Chen into me and Kosro. Now, 3 years, as I said, Bonibia and Kawan. Emran or by one who's no Bussa, who say, and nearly see ye. But I can also catch you and say, yes, she has said, what, to say, baby, I if she has said, yeah, well, fear Jemono. Like the two sportsmen, occasionally to say, sir, any permutations, no. You mum be in premium, sir, yet you say, Yacopon, Murano, and here my essence, and yea, any papa for an answer, Ed, the empire, my end. I drink to say, we judging say, you know, am I a drink, sir? A man, sir, am I in who say, see, dim ransom swa, and shall buy him. Now, see, an inyam, emransom swa, bonnie becay home. Ebra wo frɛ Harbili so me asofo odi asore nwum no ɔkan sɛ ahɔden wo asore nwum no ɛda asore ma odi nyame mmransɛm so so odi nyame mmransɛm so a ɛnhyira bɛba sɛ yɛ yɛ asoɔden sɛ yɛ ne nyame mmransɛm so a ɛne hia sɛ deɛ ɛdi kan no yɛ ka kyerɛ yɛn ho sɛ wei ɛmfa yɛn ho yɛ tɔ so mmienu no yɛdwene sɛ nyame asɛm ni mu. And as they told me, and say, "Oh, Edim Palma, you ain't meaning your answer." So, Emra, here Solomon, I want to ask you, and Yakupo can say, "Major, when he everyone, someone, I'm the Bema was some for Bakubi. And check around or D for a hija, bey, sir, sorry for Eddie, I friend of Jeroboam. Was D for the catcher and the boss, sir, or Yamede, Israel, man of Bemano. Na Jeroboam no wey asom fo na otukwan de bia afibia ko efri Ephraim ko Jerusalem emre bia otiso akwan nsuno odi fo be ka be shene bo se me de Israel man ko du be ma be ka won se ho so wudi men church so ene memran nso a men me ka ho na me de Israel man be ma won se be ma won emre Solomon te sa encomshe you know. The move we ain't no what to Jeroboam every Jerusalem could do Egypt. Emra Solomon we you know Jeroboam by Israel be no obedi Israel could do no more enim. Nansono Jeroboam na why any ma ye ni ebony ebe to say or my Israel foreign sum nyame wo Shechem. Nansono what the and your my DNA near my bonnie be brain so eba was him were not applicable to him. Now we're doing saying Yankum Ryan send be a him and so obedient so. And I'm sorry, so near the bushing of Fort Yamikum, the honorable dinner chin in Anna. The 10 tribes of Israel were eventually driven. And check run as Israel called you know, and Yankupon Eduan call Asumo. She said, "Sending per minute no, or two quan as a one airplane free as you know. You move it to say, and here's a bit in Yanko Pomeran Sam, so Nancy and Yanko Pomeran Sam, so Yen Yamin Shre and Yinano. Decades later, and Chakran, Obi, a friend of Naaman, Anna Odimon, so a two quan free necromo, a call, do that. A call here, or Hinager Bom Sabaya, Obenya, and Sabre. Now you were training him and so uncle a deal for Elisha and Hall. So Benya obey Obama Yara Sabre. Elisha and so catch and say, call Jordan, a suit name on that call Busa and Hall a tussle and so on. Now name and both we as I said, Odi for Elisha and Uncle Amma Michiano. Or catch and say, Uncle Sumna, Uncle Jare, and tussle and so on. Na opɛ sɛ na ɔdwene sɛ ɛhia sɛ ɔbɛyɛ biribi a ɛdi mu a ɛso pa ara sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya nayaresa nema nnipa no ɔka ne ho nso tu no fo sɛ one dear or deep for a catcher would in your kind so into a choir or cosina or soon more and ne yari and so on ya saba. Say you do your memorize him so say in here say so and I say so in strands of a bayon following the Lord's command. Say you do your memorize him so Lehi, and I'm sorry, I'm saying, I'm saying to Odin, a bush and phone him to quite every Jerusalem by America, Monsignor. Now, Lehi to the man so for said, only snapping teen, only a mere semiso. Now, so Emra, Onya, Yakupo Kachin, sir, on some money, manner on San Court, Jerusalem, Uncle Fat, Branson, and Brano. And the man, me, and Odin, Odia, and Nimonson can say, oh, where do my case at the empire? You ain't to mean yet. Nancy Lee Nephi can say, Obeco, no idea, and I'm a person one year. And I'm so coin or coffee, treading by, treading the binds, and then you will be beating a book of Mormon. And maybe your heart, your dream, sir. Say, Ninja, Ninja, me, ransom, so, and I'm a better answer, as I say, Yantisa, and Nippe Biera. However, Nancy, no, say, did you dee, Edin, your memorandum, so, a bad boy. Emanya, a more effing Yancopo, Benya, assumed James Effing Hall. Odifo Joseph Smith, Busa, and Yame, Premier, you know, Sabaya, Martin Harris, and Sabaka, and Trenner Kakrana, what translate no? So, Odebe Free, Harmony, Edebeco, Palmyra. Emrabia, Joseph Busa, Radden, Radicasa, Debbie. Na the internet of Busan said, not Martin Purcell or Nensaka Sancho Train, said by your back country, Nayanko four, said by your Omobeti near one Joseph May Yanasi. A man Joseph Busan near Tosumi and San Yakupon can say Martin M. Fat Trunkron Core. Now Okoyrano. Now, Sadia Joseph Musiano, a man can say Onyakupon. I catch our sack with BBA, Yedin Yamia canon. Now, when so bit me, I am fat on my aim. Say, you didn't remember and say, I'm sorry. Then, sure, I'll be by a home. Well, boy, a pam says, so would you remember and say, so, well, won't call any more. Ubenya Dankwan, while Cosso catcher, say, me and Yamia, I'm welcome, Mobro, Emma, all my old strumming, Nayam and Idiot, some Mitchra, one more, or Domin, now some. Obedience to the Lord's commandments. See, didn't remember so a man GDA or Brabo. Not yet, and what didn't say by a near a here my and return to our father. Babo and so I be my court and coupon. I him ammo. May bomb pie and say, Debbie Allen, so no, you know, Baba, Yancoupon, not ye bidding your memorandum so. Send me ya, obey me, I'll shrine. Me dear dancer says, you didn't memorize him so. And Sheriff Nahima Mubayan home. Yankupon and Dobby is a Christian Tiasi. Book Momo and Yankupon and interest him. Now, President Monsignor, O D4 Tiasi, Yemri Mumayan, where Yes Christo Demo, Amen.
Nancy and Name Kamika, and then so Kasebi Eto. O kwanchere mi hu enkani a eche se en subi etai enim ho na bia na me kame kai e bia na eye na so san sem foi e ma me boa me hu e ma esane bia e wo menim na se sua esane mi hu ye pra me ko menim e ko fa kwa me ko me tu me boa se e hwe se me hu and some for a bill of quaint channel. Coco boy, Eddie Kaye, I dear ye whom we are brabble more. To say, fever, I kaye, HS, ye are, and I see ye are webby. Say, Sika M4 and she say, for HN, ye air by war, ye economy, and I ye sit him. Yes, ye was to say, ye to me in Suto, and from a case a tsunami, and I a whom. Eho ekokobo ye shayen wo honhomo honhomo ekokobo a etumi boye ho ban na ekyere nkwan wo yabrabo mu monka ensena noa a nyakopon chen nyama no hu ye no sisi ensusheno ema sabe ye ma liha efi Jerusalem ene ni nebusua ekosren so efi se nipa na oche so munyu omo ho no epese ikunu ya jin kwara nkasa ye bo no ho ban ena mabofo ekokobo na nyak obofo eche Joseph se monsori onfa bofra no ene ne mame enko Egypt na omo nkotena kosi se omo beti ene efi se Herod epese ose akola no monwe se ne nyakopon encheche efa ensem word of wisdom ana anyansa sem no onim se nipa nipa bonifo obetumi ahyehye ne ma peso de se no ka se mabom kokko na mekoso ebom kokko ena me design semi amamo awadie mu enuano mane mema huhu mu kokko bo ay idea to me my a day ho so mumu ni ye wo mre e de se ye day ho so if you say ye bobo ye kokko abre nyinam and I'm saying to say ye to say na Paul e chere ye say ye be my ni ada ho abre nyinam me say hom konkron say bebo ami bobra mi cheche ehohom kokko bo ejumede say Zion awofo ebebo mani ahwe ne ekoso wo mofra brabom eifa mofra ewo mfie ahro bebremu ne edikan so mo beken kan na makasa afa momo homa ne ho nyetsu meni se mo bedia danse afa trosem munu kwai ne ho ne etsu mensa se mo bema mofra abesua no maye niama enye se ade be kam ne momo mo beye ne se awofo eye eyiye no omo be hu ne edi kan se honhom honhom nimde ne enyi eba wo maso ne siesiom ema omunya emwa chimi de boa wo monkola ne edi kan se yebe ekinkan ne kan boko momo homa no momo homa ye Troy Crack Ajinkwa no nsempan nyina na eno na ajinkwa na di ho adanse se ye no kwai buku momo aye ye sumi ho fapem eno ne tumi sakra kra na eyi fi se ye di ye ni betu Yesu Kristo so ene in Kenya ni ene da ho a e mayen Nephi ka se me kra ni je ani da ho ho ewo mi nkrofo so mo besia ani da ho ana eye kasa e kasa niama e che niama e cheche na emuda ho na ye benya ho ntiasie momo homa ni ye nokra homa e wasase su sin ahoma horo e se Yesu Kristo di ho adanse na e che niama buta kesia ye dia ma ye wotrosem no sa ne ma mi enui eboa sa ye ni beda ye agye nkwan so ene ho cheche trodo eda e ma tumi ma hom konkron e kenyan e yin inti momo homa ne e kasa che ye honhom ni ne oka na koma mu sense ne tro ahoro ne ti no Uncomes any Jesus me HSS sir mama hom ebe boye amaya ben yankopon ese hom abiara say ebe kana brinyina ne ebe ka ho nsem amaya ntumi ma yetwe ye ho fi nsohwe ahro ho ne boye ebusua enye odo amaya ebusua say sian butai ewo ehoman mu a ebo awofo se obetumi ahwe omonkola omati om so omobesu efi omho na omo acheo achechom ememu ewo mfia horo nyina emu impo mo frank twa etumi nya kenya efi mama homa ni mu mo fra enti bibia a mo bekan ene ho anansesem bia nanso omo bete honhoma e kenya omo no na ensem bisa nkola be bisa ni omo ebe ho ana omo be susu ene ehu enchechea modibema ema womo kokobo a edikan no ehu hiasa wofo betume ehu nia womo ma edwen ene no omo etinka efa ensempa ene no kra ye cheche wo homan mu ana se niam a eye dima om nye tosu mienu se ebedi adanse empremo ano adanse de ya de a ye che eche se ye nim nyankopon tumi se ye nim se ni cheche bi ye nokware mai na hom konkron eye ne eja ne obare suma ene ocheche fo a oche ye nokware nyina na enumu no na hom konkron etumi mu ye be hu ade nyina na nchechere aye nyefi honkonkron aye ade a efie diye mu se ye hwehwe ni enyesa nchee efi akomapa se ebenya insusupa ani gedie wo Yesu Kristo mu yankasa da sidi emaye nchesho ani asede esa wofo buo mu ni no monya honhomu ani da ho so mbenya bre improve my ache enkola adanside sabre ho hia se ye beye ni hihye horo frenchim nemom se ye hihye mponu enokra no anebetumi ama mofra abetumi ama eho anya mfaso se abusua ehiem no modi nkomo awa didipro se sabre awofo no bedi adanse afa nhyire bi a omo anya saa da no adansoni adansidi ehu hia se bia bia ebefi ase ebeka se yedi adanse madanse echro ni ayati nkan yebetumi akye se menim se yesh menya chef a ekenya me ana se nokore ewo sachro yimu ya dia eboa me na ema me kwanche akwa hro bebre ho a yebetumi akye se bia yani yetu kwan ewo ka bus ana se akwa hro nyina emu ankola enti ombeti yi no ene adanse de ye de no ana se omo mpese omo de omo ho beka jumedi bi ho aya adia ebeme ye hu ne e koso honhom mu akola abofra wesue bibi ebeka ho bibi ana se asem bia obeka efa tro nsem ebe adia se ebe cheche mu ama abofra ni etume hu ni ankola hi ana se omo ebi safa ye hu sa awofo etie ni awomo ma eka ebe boa omkola anu manya jidi ewa omufie eni nkita huwa wamuni wamudi wani ama ya yedi mao ni etosu miensa se ebe fre mofrasu ombedi eju mebi se nyankupon echishe ni abodi nyina anu eni ama bihu achise eye edi juma nani ya achise edi juma wamusu se ye ye jano man ye shen se ama ya hufa hudi se ebe ye niyama ya kasa ye pese ye ye. Wa maye yempe se ebe ye niye ye pese ye ye. Ete se ye ye niye te se ye ye. Enye se afufro ye bribi ewe ye so. Se ebe ye ebe manche so wo insuye hon eni jedimu. Ete se ye ye trono. Enye se ebre nye ye biti ankon. Se ye ye. Ya pede se ne yache ni edi chop nchoche pa ne ya ni yache ni tumia echeche na edi adansi na awofu wawo ashede se omo beche mufra ni etisi omo ye eni ni etisi omo esunya wajidimu enyanu mani abofra enye akola kwa se obe esunya sani ya mei So ɔde ɛnam nsum nam ma obi a ɛma no aduane, nanso sɛ wokyerɛ n sɛ na ɔbɛyi nam a ɛboa no n'asetena nyinaa mu. Sɛ awofo ɛnyɛ sɛ yɛde ɛnam ɛmama nkurɔfo, na mmom yɛ dwumadie n sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ nkɔlaa sɛna ɛbɛyɛ wo mbɛyi nam ɛwɔ nsuo mu na ɔmɔtumi anya honhom mu anyinaso. Na ɛhia ma yɛn sɛ yɛbɛkyerɛ nkɔlaa sɛ ɔmɔbɛyɛ ɔmɔdi dwuma a anɔmbɛyɛ sɛ ɔmɔbɛsua na ɔmayɛ. Saa nkyerɛkyerɛ ɛhia honhom adwenwen mu ne honam mu adwumayɛ, ɛne nkyerɛ sɛ yɛbɛkyerɛ no kakra bi pɛ. Sɛ yɛbɛto nsa frɛ mmɔfra abɛtua ɛbɛanye akyerɛkyerɛ mo yɛ ɛyɛ ntoasoɔ ma book mmɔmmɔ nhoma no nsua ne adansedie ɛwɔ yɛ fie mu. Yɛmfa ne sɛ mowɔ ɛfi family home evening dwumadie mu na waka sɛ nkɔlaa mmra ɛmɛbi sɛnsɛm ɛfa nea ɔmo ɛresua wɔ mmɔmmɔ nhoma no, anaasɛ biribi a ɔmoate wɔ twerɛ nkyerɛkyerɛ mu anaa adansedie wɔ ɛfie mu. Na dwe ho sɛ mmɔfra ɛbi sɛ nsɛmfoɔ bi ɛfi awofoɔ a awofoɔ no ɛnsie sua ɔmo ho. Awofoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo bɛ ɛbɛtwa mmɔfra no ɛtua anaasɛ ɔmo mmoa, nanso na ɛho hia family home vi ho hia ɛnyɛ nea wɔasiesie wɔ ho anaasɛ wɔatɔ biribi anaa wɔatwe biribi afi computer so na wɔde rekyerɛkyerɛ. Ɛkwan bɛn na yɛfɛ sɛ abusua no ɛbɛhwehwɛ nsɛmpa no mu abɔ mu na honhom kronkron akyerɛkyerɛ, na nea ɔbɔ kɔkɔ no ɛnsen nea ɔretie anaasɛ nea ɔrekyerɛ no ɛnsen nea ɔresua sɛna obiara ahoɔden ɛte. Wɔne ɛme yɛboa yɛn nkɔlaa sɛ ɔmbɛtumi ayɛ nea ɛsɛ sɛ ɔmoyɛ nam gyidie ne adesua, anaasɛ yɛtwɛn ama nkɔlaa ade foforɔ adi dwuma wɔ mo so. Awofoɔ yɛma yɛ nkɔlaa honhom mu ɛnam adwene anaasɛ nam adi anaasɛ yɛtwɛn agye afi baabi na ɔmo agyina pintin. Yɛboa yɛn nkɔlaa sɛ ɔmo bɛbɔ ɔmo mmɔden, sɛ ɔmo bɛbisa na ɔmo ahwehwɛ na ɔmo abɔ ɛpono. Honhom ntease a yɛde ama yɛn na yɛanya wɔ nokware wɔ yɛakoma mu no yɛntumi mfa ama yɛn nkɔlaa. Nea yɛtua ho ka ma nea yɛsua ɛte sɛ yɛnya ho adwuma na yɛtumi de ma. Saa kwan yi nso nkutoo ne ɛwɔ yɛ adwene mu ɛbɛtumi akenya yɛn akoma. Ɛkwan yi so pɛ na nkɔlaa bɛtumi agyina honhom no so anya nokware na wɔahu wɔahwɛ na awofoɔ ɛyɛ na wɔanya saa nokware yi ne ho nhyira ama ne ho. Saa kwan yi so pɛ ana yɛ nkɔlaa bɛtumi asiesie ɔmo honhom mu ama ne ɛda wɔn anim ɛwɔ asetena mu. Meedie yi ho adanseɛ sɛ awofoɔ a mokɔ so ɛtɔkɔ so ɛkenkan na ɔmo ne nkɔlaa yi sua mmɔmmɔ nhoma no na ɔmo di adanseɛ kyerɛ nkɔlaa yi na ɔmo frɛ nkɔlaa yi sɛ ɔmbɛsua na ɔmo ayɛ nea ɛte sɛ ɔmo ɛyɛ wɔ twerɛ no so. Ɔmo bɛnya nhyira na ɔmo ani bɛhu akyire na ɔmo aso ɛbɛte na ɔmo bɛte totorobɛnto na ɔmo bɛtumi anya nkyerɛkyerɛ a ɛfi ahonhom no ho mmiɛnsa ɛbɛboa ama mo agyina sɛ awɛmfoɔ ama mo abusua mo a mo di mo ani ɛhwɛ na mo tɔkɔ so ɛkɔsi sɛ ɛbɛhyira mo abusua ne wawo ntoatoa so. Meedi eyi ho adanseɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
Thank you, brethren.
Yadamase. Po enuanum kaye efa general priesthood meeting eba be hia e wo conference center ewie enumrei nonsia bremu.
The
Na tabernacle enyum edwumadie no behyase ochna efri nonkrone fa ekosi nondu. Ewia kosi ada enhyemu no ebeto aso. Yeda kwafo a efri Orem Institute of Religion. Ene nyum de deda awode aman ewia enhyemu yi. Ene mu amoba enna. Elder Jeffrey R. Holland a oka dumienu no ho no na obekasa etwa ato e wosa enhyemu yi na okose wiya kwa no beto nearer by God today so otun enyum ni wiya and paye chato no Elder Craig C. Christiansen out what do soon.
As
many Sister Holland is free aeroplane moon and saying I will airport I will achieve a mommy and suffer fair fair. I want to free plane moon a by a betchy. No, we young wedding say, oh, we are sorry, ma. Na ne enya ade a eye nwanwa efise mpre bebre no nwa enkoya sori bi no won e ma mechi aye airport in a conversation na ye ne onwo e kasa no a na ade aye na ye ni naso ne ye ba besu a esu a no nwusu se onwo mi ense nyina no onwo eja aware na ni nyina mu no onwo kumu endi nokre ankyre on na ni nyina mu nso no Sadi we efrize bonia efrize onukumu eni ko adwama monfoni na sa ade ameka fa ade abie meka sai enei no ade a eyedin se meka metize Jacob a titi Jacob o ka se eyema reho se meke akukubru kukudro ni kasadin ade akasache enipa bebra ongu atinka eye mre na ongu di ongu so. Nansu, akukudru ene kasadin ene osi eka. Nya, ebe se meye papa, papa sunsuma anase, nana sunsuma ewo mimunti na, ema esua efri ema ehon mo enso ba meni Sister Holland hon. Na ense mbisa ongu bisa ene, ema minsumi ebisa. Adenti na sisia ano, Jamamo any bonny a try a hu asia bebre. Na ankron crab bebre any a busia for empo on where was sorry mu sa e two tidia na emma mu cha ewong a brabo nanso no minim sa en se muano ebi. E da bebre on my yin na ye hu sa bonny e free. Bonim sem efri baby bebre e by yeso. Na esum a efri sinimu ene enyum ekoso a ehaya dwen ede nsem kasa bone ene adwamambo ene ba yeso. Na are ho se computer emame timi eye ehwehwe mabusuam nsem ede onko tempo ekoye dwuma ma on eno a se wanfa bibi ansi ano a ema mema ene menanamo ekwan ema onnya adwamammo ho nsem wo wiasem nyina a ede eka kese ebebo onwa dwim mu dan nyina na kai se sa ema miensen onka se sa enema eba onkum ho nyina ekwa adwamammo mfoni na saa niema weze enye emema nkwa anase ekun enkwa na onwo wo saa ohawi saa ade aye hu ewo computer eso no ani nia eba beto yen ewo se ye ni obi e kasa ewo computer so no emfa ni pakon a wo ye hu wo ye oba anase obema wanyi anase usa waware anase nware na se ne ebe ya ebe ba ye so ba bia ni enti no obronsam no ayire ne ho e de ko ba bia ye wo bia eti se your cell phone anase video game anase iPod so atunyum na se ye jasi etwetwa ne ahaban na ye ko ne enhi dua ne hi a ye be anye nwanwa se ye be hu ahonam akono bone ewo ehonum Kono akono bone eye abofuno asem na ye abofuno asem a me mpese eye ameka ho asem ne na ehuhia se amamre bi mu no onwo ehunu se eye bone kase a eka bone enso no ho adenti na honam kono bone eye bone kase ah me a me hu se esaye sunsum no Mensu medwin sɛ ɛyɛ bɔne. Efri sɛ ɛsɛi adeɛ kɛse a Nyankopɔn anase nkronkron ɛnam fofa a Nyankopɔn de ama yɛ abrabɔ yi mu. Ɔdɔ a ɔba ɛne ɔbɛrima ɛwɔ ma ɔho ɔho ɛne ɔpɛpa a ɔno pɛ sɛ ɔno de nkwalaa ɛbɛba ewiase mu. Ɛma abusua no atena hɔ no mu daa nyinaa. Obi kaa sɛ ɔdɔ mapa no ɛwɔ sɛ ɛnya. Anidasoɔ sɛ ɛbɛtena hɔ nomu daa ɔdɔ mapa agyina hɔ ɛtena hɔ daa na akono bɔne ɛsesa te sɛ sɛnea wodanedane adwamammɔ nwoma no anaasɛ wobɛhu sɛ biribi ɛtwam ma ɔba anaasɛ ɔbɛma na wohwɛ no na ɔdɔ mapa yɛni gye ho sɛ yɛbɛka ho asɛm daabia yɛka ho asɛm daabia meba conference koraa mebɛka ho asɛm Na ahonam kono bone eye ade a eye aniwuo ene bone na bribia so ye de ye hye no esum se esum ba na ene eye anase edan wo hon ma se bibi besia ne ye dwane afrim na odo ema ye ko nyankopon hon mo ene nipa foforo hon na akono bone de emfa nyankopon ho kra na eno so eye pese min kuminya edo ebie ninsem ene akoma manu obia na ahonam kono bone enye bibit sese we mu enti ena se wodwen se wo sei odo ebia wo dwendwen ho anaso na obi edwen edo ho ewo kwan bone so a esei wo de na esei dia edi od gidi a ewo nyankopon ho ene gidi a yewo ma yeho yeho esei fapim a yedi enidaso ewo ema yeho yeho na eche ansa na yetimi asensi sa gidi a yewo ma yeho sey ayira fa eko wanim bebre na hwe se eye obi owo abusuem anase obi a oyey juma ma aban anase obi a oyey na juma wo Ewias oman mu anaso bi otumrika na enidaso obi enida nonso na enche bia be hunsa edan a yesi se eba ede ade pa ebeba no na afa ye de bibia si won mse sa edan we si bibia nim se wo ye wonware anase wo ye pani ye nkasa e wo kwan e befa so a yebetimi esi sa boni we hu ekwan ekwan bi e befa so ba bia yenti minsi we enyina wo ewiasem nyina nanso momye nkasa emfa bibia yen ya betimi aye emyesi ho kwa na ne nyina echi no fri ase se obatwu ho afri enipa na ase bibia na ase ba bia ebe sew et ze onwo a onwo eku eye nsanom no onwo dwin se se wo ben nsana na ebebia ebetwu amo akwa kwonu sanso na adwama gbotu tie Senia Joseph na owo Potiphar yire on dwane kobe bi tintintin abetimi akọ se every bi bia na so nipa bia odadawo na misrel se okwa u free bone ho a men kire ba bia okọ anaze ba bia address ewo hu se enipa onwo wosa eniema we se na onwo timi ngian no mri bebre no onwo hia emwa anye ono nkwa betimi abo on hwehwe sa emwa yi kasa che u bishop na did nia obeka se ye hu kono onwo mompa ye ma na boa ma ye mwa o obi a woni onimdie o hu bompa ye brebia srese abofo obeboa Na niema ebetimi de si niema we hu o computer hun. Kai hun sa de ba kwa obetimi e de si we hun se obedi hu so. Yiru hu se obedi hu so. E wo niema nkitinkitin po a odwen senka ensen. Se bibi wo TV so na nya dum no. Se wo kosini na se nya freedom ho na se bibi e ba ananfofa bi ba wo no bi ho no anya gyan enye ma bebre ho no e ba wo hwa abeka se enye bone nanso no ebetimi asi ye temmu kwan na ama ya sunsun ayetro na emua de akwa ko ba bi e ngo se enye na bibi ho no ma ye taika se enamo akwansi akwantu a ye mass apem no ye de anamo baako na ekonti hwe wa na mutu mu ye ti sa akromfo e ba anadwo no adwendwen bone bebre betun abaye dwen mu ba enwo se ye bie dan ne kese e ma onwo ba ne ma onwo ti ne coffee no mu ne ye chom ba bie ntre ne nchansin wo enwo se wo ma ti kra to bo adwen bone ni free ho no Nafa anidaso ene adepa ebehye baabi adwembone wo na dwen enipa anwodo wo enim ah se anwore ebeho ebepa ba se umo anwopa ba nipa bebre ho nma anwo agye onho kwa e wo bra anwo adwen anwo maame enim anase ne yire anase ni bebi a owufie a otwe no adwem bi e beba wa adwem bi a hunu se eyade a ebeba timi aba wa akumam wa na obetwe aba wa akumam senia obi ekan ma opepa enye nienti awoye bibi hwe bebi a eye na jina bebi a sunsum no na hu se ufie anase bebi a wote enche emfoni ene enwum ne krata e beba ufie se wa kotempo akwaji endowment taiko honmo kosi empedudu kumbi a obetimi akọ na kai hu se tempo honmo no ema wo onyankopon tumi na ordinary nyam efa wo hu na no oma ne abofo se onwo hwe wo so na se ufri tempo honma kai se enema ansenso dia wo difri honmo menfa ento baby ento nchine anase me mawre mfi enima enipa bebre so onwo hwe na so onwo akye onwa onwo su onsi eden kwa na na madwen dan adwen na na madwen ah adi bia na onwo dwen na onwo dwen Yesu Kristo ehu nanso ye ye asori ma no ye da bia bo ye hye bo kwasi da bia se ye dinidin ebeto ye ho so na ye hye bo se bribia no ye be kai no entin mu me nye ho nye dwuma kakra kai no if any titu se odi ya re ho ato no ho na odi ne nyina ya bo no se ye efa ye bo ne ho na enam aba ye bo no no ntin no ye nya nkwa ampa ebeboa mi yetimi edi ni mransem so se ye kai se bribia ye beye bone no enye se enipa ye do onwo na ye ha on na emum no ye ha ni odo ye nkese pa na se ye bone a emfa ho bone no se ne atie bia ye betimi ayi ye frim ewo eye onipa krona ono a okita edin baakopa ewo osoro ase a oba na oba mebia ebetimi anya nkwaje bra ye jinjin ye bone ho na ye ra ho no na ye nyatenka no momma ye nyina ye nkai ne ama bra no onu ne ho no a oka na sem se oh yesu O Nyankopon ba hume mobo Brothers and sisters me mema medomo President Monson enuanum na edomo na nea ehuhia pa no mogya woso no edomo ma bo modern se mekasa afa odo hu odo papa odo aye papa ebua ede ma no ene se ni aye kire no ewo
ewo abrabo papa a nipa enim sane ehotie en ewo ama ene mema wariem ene ebusua sa do no edeba masan akasa afa ji akwaji a efra efri odom mapa ho enam Yesu Kristo ankasa adoye ho sana ehu ahiasa mekasa afa diabolo eye obronsam no eja a otwa entra ankasa ene hunamakono boni eja a obeyi bibia se obekire odo boni na obe bunu hu ehuntia ewo bebia obeshia odo mapebia ena makasa nso afa se epa o pese obeseye so betimi a na se yeshia sa enso we ewo ya brabo mu a ewo se ye kasa green se se ni anifa kola ekan no o se me ma ekwan biem ema me kra a time for ye betimi apaw obronsam no sɛ yɛ pɛno paa ne yɛni abere sɛ yɛbɛ sɛ yɛpam no saa obronsam no ɛbɛtumi yɛbɛtumi apam no ɛnam Yesu Kristo ɛmoa mu nti ne titiriw no mesan hyɛ mo bɔ sɛ nkanea a ɛfiri ne nhyehyɛeɛ mu anaa n'asɔre mu no ɛbɛtumi asan aba abɛhyerɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛwɔ berɛ a wodwene sɛ abrabɔ no anidasoɔ bia nni hɔ na mmoa bia mfiri baabiara na ɛsum aduru na yɛmma anigye a ɛwɔ yɛ nokoradie mu ɛwɔ awareɛ mu ɛnyɛ yɛ dea ɛwɔ berɛ a yɛma yɛadɔ ne yɛawareɛ ɛne yɛ mpata mu abrabɔ ɛne yɛn kra kronkron te sɛ sɛnea yɛbɔɔ ɔn sɛ wo nyɛ no ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.
eternal
Father. We are grateful for the message that we received this day. And we are grateful for the families of the earth, for persons and for children. For the desire of the Spirit. 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 For the desire a foot to a yenyan so, yet that was so. Oh, yes, a bomb pie said, be shy, so they be a bit in my dream home. Now, ye GDA, a muato. Now, home home no, a bev coso, a wayum. Next, a bra ye di hojuma. We are grateful. A niji, a ja. Samme wemo. Emma or Doba, Yesu Christo, a opewu, emma ye. And Nigia said, O Sunday, when Sempano Eba, as I say so. And I ensure any abohom buyer, so for do to me, I was as I say so, Edemayano, a Jashiray. Now, a bit say a baby to me, and yan, I see a man and Norma, O de Mayanina, Nate, my Bobra, Senior Ope, Wayne Empire Bo, Ewa, O Doba, Yesu Christo, Dim. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem Institute of Religion. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.